Ndiyakuthanda dali ngono bangame satana kaume usiyeke sithandane kuba ngeke sihlukane umhuga wesithutha ndinawe ndiyamba ngenyawo ndithanda kunjalo umjojwa kanawo ndimthanda manyanyani ndizomtshata nyana ndlali.
HipHop.com.